Matt Bryden waxa uu khabiir ku yahay arrimaha siyaasadda iyo amniga ee Soomaaliya, isagoo u soo shaqeeyay hay'ado kala duwan oo ay ka mid yihiin Qaramada Midoobay iyo hay'adda ka faallooda xasaradaha adduunka ee ICG. Waxaan ugu horreyn weydiiyey bal inuu aaminsan yahay in Soomaaliya ay doorashadu ka dhici doonto xilligii loogu talagalay.
It is still possible to hold an electoral process on time in Somalia. Whether or not that happens is going to be a question of political will on the part of the various actors concerned.
Waxa uu yidhi weli waa suurtagal in hannaan doorasho laga qabto Soomaaliya waqtigeedii, inay taasi dhacaysase waxay ku xiran tahay rabitaanka siyaasadeed ee dhinacyada qaybta ka ah hannaankan. Waxay ila tahay, ayuu yidhi, inaan aragnay dowladda federaalka, madaxtooyada iyo ra'iisul wasaarahaba iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada inay ka go'an tahay inay meel mariyaan hannaanka doorasho. Baarlamaanka, ayuu yidhi, qayb ahaan way kasoo horjeedaan hannaankan, waxayna diidan yihiin doorka hogaamineed ee arrintan ay ka ciyaarayaan hogaamiyaasha madasha qaranka. Waxaana saadaalin karnaa in qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanku ay isku dayayaan caqabad inay ku noqdaan hannaankan.
Missing the deadline and moving into the dynamic of a delay of an extension of any kind.
Hase yeeshee, ayuu yidhi, in la qaban waayo doorashada waqtigeedii iyo in dalka la geliyo xaalad keenaysa dib u dhac ama muddo kororsi aad bay halis u tahay. Waxay keeni kartaa, ayuu yidhi, qalalaaso siyaasadeed, waxayna keeni kartaa oo kale qalalaaso dastuuri. Sharcinimada hay-adaha jira waxay dhammaanaysaa, ayuu yidhi, bisha August oo baarlamaanka ah iyo bisha September oo ay ugu egtahay madaxtooyada. Intaasi wixii ka dambeeya waxaa fursad loo helayaa, ayuu yidhi, in muran ama loolan uu dhasho oo kuwa wax carqaladeynaya ama mucaaradka sharciga ahiba ay ku doodaan in hay-adaha dawliga aysan sharci ahayn. Waxayna ila tahay, ayuu yidhi, inaysan taasi ahayn khatar ay Soomaaliya u baahan tahay inay xilligan qaadato. Matt Bryden waxa kaloo aan weydiiyey in dad badan oo Soomaali ah ay aaminsan yihiin in hogaamiyaasha siyaasaddu ay kasoo dhalaali waayeen hawshii ay ballanqaadeen. Waxa aan weydiiyey in fikraddaasi ay ku saxsan yihiin Soomaalida iyo in beesha caalamku ay fikradtaasi la mida ka qabto hogaamiyaasha Soomaalida.
Well, there's no question that not enough has been done. The current government laid out initially a six-pillar policy in 2012.
Waxa uu yidhi, su'aali kama taagna inaan waxqabadkii loo baahnaan la qaban. Dowladda xilligan jirtaa waxay dejisay lix tiir oo siyaasadeed sannadkii 2012, waxaana maqnaa shaqooyinkii xilliga kala guurka la qaban lahaa. Sannad kadib ayay dowladdu soo bandhigtay, ayuu yidhi, aragtida Higsiga 2016 oo ahaa qorshaheedii ay ku qabanqaabin lahayd doorasho sannadkan dhacda, sida dhismaha hannaanka federaalka, dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka. Laakiin muddo 2 sano ah ayaa haddana Higsigii 2016 la isaga haray, waxaana dib loogu noqday dhammaadkii 2015, markaasi oo waqtigiiba dhammaaday. Waxaa hadda inoo soo haray hannaan aan dhab ahaan dastuuri ahayn, mana suurtagelayso in xilliga gabaabsiga ah ee dhiman lagu dhammaystiro dastuurka.
The game plan, if you will, is to get past this immediate hurdle, to have some kind of election, an indirect election for the lower house.
Qorshuhu waxa weeye, ayuu yidhi, in caqabada ugu horeysa laga gudbo la qabto doorasho iyadoo aqalka hoose loo soo dooranayo si aan toos ahayn, aqalka sarena toos ay u soo magacaabayaan maamul goboleedyada. Taasina waxay qodob muhiim u tahay, ayuu yidhi, waa markii ugu horeysay maamul goboleedyadu ay wakiilo ku yeelan doonaan hay-adaha dawliga ee federaalka. Waxay kaloo ka qayb qaadan doonaan maamul goboleedyadu arrimaha dastuurka. Waxaana suurtagal ah inaan aragno wada shaqayn dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo 4 sano ee soo socota ka wanaagsanaata intii hore haddii uu hannaankani hirgalo. Matt Bryden, madaxa hay-adda cilmi baarista ee Sahan Research, waxa kaloo aan weydiiyey mas-uuliyiinta Soomaalidu waxay sheegeen in xaaladda amniga darteed sannadkan aysan suurtagal ahayn in doorashooyinku ay waqtigoodii ku qabsoomaan. Markii la soo hadal qaado xaaladda amnigana, waxaa durba maskaxda dadka ku soo dhacaysa in Al-Shabaab ay caqabad ku noqotay fidinta awoodda dowladda ee guud ahaan Soomaaliya. Haddaba cudurdaarkaasi ay sheegeen hogaamiyaasha Soomaalidu dhab ma yahay?
No, Al-Shabaab is not the problem. The elephant in the room, I would say, is not Al-Shabaab.
Waxa uu yidhi, maya, Al-Shabaab dhibku ma aha. Dhibka jira ee aan laga hadlaynin waxaan odhan lahaa ma aha Al-Shabaab, waa guuldarrada dowladda iyo dowlad goboleedyaduba ay ku guuldarraysteen inay awooddooda gaarsiiyaan Soomaaliya. Al-Shabaab ma aha caqabadda ugu weyn. Caqabadda ugu weyni waa kartila'aanta, waa guuldarrada lagu guuldarraystay in lagu dhaqmo siyaasad laga wada qayb qaato, iyo xaqiiqada ah in degaano ballaaran oo dalka ah aan laga dareemin inay matalaan hay-adaha federaalka ah ama kuwa gobollada. waxaa loo baahan yahay, ayuu yidhi, in laga wada shaqeeyo sidii inta badan Soomaalidu ay si buuxda u wada dareemi lahayd inay qayb ka yihiin hannaanka siyaasadeed. Hay-adahan dawliga ahina ay matalaan. Taasi ayaa wax weyni ka tari doonta inay soo koobto ama yarayso dhulka iyo taageerada Al-Shabaab.
Al-Shabaab is disruptive, but it is no longer an existential threat.
Waxa uu yidhi Matt Bryden, Al-Shabaab carqaladeeda ayay leedahay, laakiin halis kuma aha jiritaanka Soomaaliya iyo waddamada gobolka, balse waxay ku tanaadaa Al-Shabaab dhibaatooyinka iyo khilaafaadyada ka taagan heerka deegaanka. Walaacaas dadka deegaanka ayaa laga doonayaa dowladda inay ka shaqayso sidii ay u yareyn lahayd ama ay u soo afjari lahayd haddii ay doonayso inay si waxtar leh wax uga qabato halista Al-Shabaab.
And it's those grievances that the government has to work on reducing or eliminating if it's effectively going to counter Al-Shabaab.
Todobaad ka hor ayay ahayd markii ururka Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen saldhigga ciidamada Itoobiya ee halgan ee gobolka Hiiraan. Waxaan haddaba weydiiyey Matt Bryden maxaa Al-Shabaab u suurtageliya weeraradan ay ku qaadayaan saldhigyada military ee AMISOM oo ku jiro kii ugu dambeeyay ee lagu qaaday halgan.
Well, Al-Shabaab has considerable freedom of movement and freedom to operate throughout large parts of Somalia that remained effectively ungoverned.
Waxa uu yiri Al-Shabaab waxay haysataa xurriyad ballaaran oo dhinaca dhaqdhaqaaqa ah, xurriyad ay kaga hawlgalaan meelo badan oo Soomaaliya ah oo aan cidina ka talin. Waxa aan ka baranay, ayuu yiri, weerarkii halgan waxa weeye waxa muuqata inay soo caajisayaan, waayo, ayuu yiri, waa markii afraad ay adeegsadaan xeelad isku mid ah oo ay ku weeraraan AMISOM. Inkastoo saddexdii hore ay guulo ka gaadheen, haddana waxaa cad in waqti uun xeeladan Al-Shabaab ay fashilmi lahayd. Itoobiya ayaana taasi samaysay. Itoobiya waxay haysatay, ayuu yiri, sidoo kale helikobterada dagaalka oo heegan ahaa oo weerarka caabiyey. Al-Shabaabna guuldarro weyn ayaa gaadhay.
Where we still see a problem is that in Mogadishu in particular, the same
waxa uu yidhi halka uu dhibku ka jira waxa weeye Muqdisho oo xeeladii iyo weerarkii Al-Shabaab oo mar walba isku mid ah sannad walba ay u meel maraan weerarar loo adeegsaday qaraxyo ismiidaamin ah ciidan hubaysan mar walbana ay gaadhaan bartilmaameedkooda. Waa halkaas meesha loo baahan yahay in wax laga qabto lana tayeeyo ciidanka amniga ee Soomaaliya
in developing the capacity and the professionalism of the Somali security forces.